Adiyan is here. Give them aja, aja. Let's go. Ina chukwaja. Try anachwaja kona gazilege. Ina chukwaja. Try anachwaja kona gazilege. Oga gazilege, okay, gazilege. Poverty ama mfuwae Tena yoli sabu nukwe gono gono gondo Nisi ae nisi umu umuwae Kwa gazi elu mwae Poverty ama mfuwae Tena yoli sabu nukwe gono gono gondo Nisi ae nisi umu umuwae I'm Mr. Dian, verse 1 Osetie, achome positive answer Okay. Inenye kwa chine dugo tuzo nuziri Inachukwaja
What?
Ifuonye kama Ineme kwa lia something Ancha baja, investment tobo ni ime na life of the people na taite kula kubu nukuaja. Olu kuwa gugwa kwa pambo na achuaja. Jaga onyi sin chuaja. Juese, ndi uka na achuaja. God of Elijah bwa kukoji eliaja. Mekwe, inachukwaja. Try anachuaja kona gazilege. Inachukwaja. Try and not watch a corner gas. Oga gazili moke gazielo mwai. Poverty ama mfuwai. Tena yoli sabu nukwe gono gono gondo. Nisi ae nisi umu mwai. Oga gazielo mwai. Poverty ama mfuwai. Tena yoli sabu nukwe gono gono gondo. Nisi ae nisi umu mwai. Obini wena gozi kwa no so many people. Netinye smile na the face of his people. Odilizi ngobye jeli eliblu kwenye sinchuaja. Man of the people. Odogwe jefi wezi occasion. I'm an object, no got 4 millions. And okay, book we gonna bullion van. Make what give away for his million fans. But don't we love what you la jabba la wa obodoma bullo zujaja. And demakwa, no bata, nagama, no bata, ega no debatata.
Let's go!
Ina chukwaja. Try anachwaja kona gazilege. Ina chukwaja. Try and not watch a corner gas. Oga gazili moke gazielo mwai. Poverty ama mfuwai. Tena yoli sabu nukwe gono gono gondo. Nisi ae nisi umu mwai. Oga gazielo mwai. Poverty ama mfuwai. Tena yoli sabu nukwe gono gono gondo. Nisi ae nisi umu mwai. So, Young King on the beat. Come in the young nature.
It's Young King on beat.
Jaga onyi sinchuaja.
Aja.